ingcindezi yenkinga yezempilo ithinta umphefumulo kumuntu ngokwamazinga ehlukene, kodwa iphinde ithinte amalungu omndeni ngokwezinga eliphathekayo. Sizoziphi ithuba sibuke indlela ongehlisa ngazo ingcindezi kwabathandweyo bakho khona la ohlelweni ezomndeni. Hlala ungasuki. Ngiphinde ngubikelele, ezomndeni uhlala ukulethela izeluleko eziphathekayo ngabaka Focus on the Family. Sithola umbuzo othinta inhliziyo kumkhwenyana ophinde futhi abe ngubaba kuleli khaya. Ngingavika kanjani ubushudushudu bami nengcindezi ukuba bungabi nemithelela emibi kunkosikazi naseyinganeni zami? Kwanele ngokwakho ukubhekana nale mizwa edlintulanayo kimi ngaphakathi, kodwa okumcabanga ukuthi ngenza ibe nzima impilo yomndeni wami yiwo kanye ongizema ukuthwala, ngenze njani? Kahlehle okwamanje awacindezeleki ngokwezinga lokuthi awusezwa nesidingo kube neyidingo zabanye abantu. Lokhu kubalulekile ukuba sikubalule ekuqaleni nje, ngoba kuvamisekile kumba kuvamisile kube lolu hlobo ezimeni ezinjengesakho. Abantu abaningi abagula ngengcindezi bayikhipha kubantu beze bengabesakwazi nokubacabangela utho abanye abantu. Lokho nje kokuthi ubuze ukuthi le simo sibaphethe kanjani unkosikazi neyingane kuphawu lwethemba kukodwa. Leyo mizwa mihle kuwe kanjalo nabo bonke bakwakho. Banamandla okukutholela insizakalo nokwelapheka okudingayo. Phambi kokuba sisho utho kuwo olunye, sithanda ukukubonga ngokuba nomuzwa wonakekelo ngomndeni wakho. Sikhuthaza uqhubeke njalo ulandelele. Sesikushiyo lokho, kufanele uba sisho ukuthi ingcindezi ingakunika umuzwa wokushaya itshe kube ngathi awenzi lutho. Lokho ongaba umuzwa womcabango onawo ngokukhathazeka ngomndeni wakho. Kusenokwenzeka ukuthi ingcindezi yakho abaphethe kabi kakhulu ngokwezinga wena olicabangayo elikwesabesayo. Khuluma nonkosikazi wakho, umbuze imicabango nemizwa yakhe, bese umlalele kahle. Kungenzeka ukuthi akunike umqondo othe xaxa ngokuthi ingcindezi ibatholise kanjani laba baseduze nawe. Kusemqoka ukuba ngumuntu okwazi ukwenza iy'nqumo ekubhane nengcindezi. Uma uhlala uvuma lezi nkinga ziqhubeke ngaphandle ukuthi uthole usizo, ungaqala uzizwa ungcono, kodwa ekugcineni iy'nkinga zakho zizoveza ziqale phansi ngokwedlulele. Indlela ephambili ukwehlisa irisk yokuthi abhekane kanzima nale simo unkosikazi wakho ney'ngane, ukulubeka lolu daba ngendlela enhle nenesenzo. Siphakamisa nokuba uzibuze, ngakuba ulwazi lwami ngengcindezi lusiphatha kanjani isimo sami sokuziphatha? Yikuphi engikwenzayo ukuguqula izimo zami? Ziningi izinto okumele uzicabange kulokhu. Uyaxoxa nabezempilo ngengcindezi yakho? Seke wangena olulekweni ngumeluleko osemthethweni? Ngakube kukhona amaphilisi angengcindezi owadlayo? Uma kuwukuthi sikhona kulezi tebhu osuyithathile, sikushayela ihlombe kulokho. Uma ubungakaqali, sikhuthaza ngokuqinile impela ukuthi uqale ngokungananazi. Uma uthanda ukukhuluma nomunye wayisebenza kwaFocus on the Family, sicela ushaye ku 031 716 3300, kumbe uthi chofochofo ku safamily.co.za bese uthi chofo kwi counseling link. Ngesikhathi usuhamba ngendlela eyiyo, menza unkosikazi wakho aze okwenzayo ukulwa nengcindezi. Lokho kungawugqugquzela kuye, lokho kuzomenza azizwe enenani kuwe ukwazi ukuthi uyayilungisa le nkinga yakho. Usengaphinde ukhulume ney'ngane zakho ukuyitshela obhekene nakho nokulungisayo. Qiniseka-ke ukwenza lokho ngokuhambisana neminyaka yabo nangendlela eyiyo kubona abantwana. Benze bazi uhambe udokotela ozokwenza impilo yakho ibe ngcono kunakuqala. Baqinisekise futhi ukuthi ngamagxathu owathathayo kuba le nkinga ingaqhubeki ngendlela ezobalimaza. Kuyokumangaza ukuthi lolu hlobo lokuxhumana luyothela iy'thelo ezinjani emndeneni wakho. Khuthazeka futhi uzoqina, futhi nibe seduze nemndeni ngesikhathi usazimisela ukuba nibe yi-team uqondana ngqo nale nkinga nendawonye.
Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi-Focus on the Family. Sihlangabezwa ohlelweni oluzayo.